byonna mukama katonda kitufunza kamuza ebiziwe bye bingi ebiziwe byo kubanga kyali muto wabimpanguza sebo kitange kitufunza kamuza laba mpayo obulamu bwange joli mukama katonda wanwanidde entalo obulamu bwange mukama obubanja nnyo vunnamye nsinza sinza mukama eri erinnya lyo yelivunnamye ensozi zonna ezo ne njaba ez'okusagwa vunnamye nsinza sinza mukama eri erinnya lyo yelivunnamye ensozi zonna ezo ne njaba ez'okusagwa kanyomutima namalala akaseno abaana bange sista wange mukama katonda kinkusaba tobakiriza ng'obbula balumamye mukubo ery'omulamwa sikakkanyiza balabe abalabe mukama nze baniwubi naye nkwanwanidde ebbanga nempangula byakumazaka yelivunnamye ensozi zonna ezo ne njaba ez'okusagwa vunnamye nsinza sinza mukama eri erinnya lyo yelivunnamye ensozi zonna ezo ne njaba ez'okusagwa vunnamye nsinza sinza mukama eri erinnya lyo yelivunnamye ensozi zonna ezo ne njaba ez'okusagwa vunnamye nsinza